the beat.
Hey! 2024 ya kumuriro kugera ibuganda big energy nine nekagato yutudushaka nyarwa mu Rwanda kimihurura nta mikino fati moja zira kunyereza imihanda imiziki za makavuyo kuwa juno ikomeza gukunda nigatangira game ayita sina byagihuye bamukoma ingumi kwibisama kwetageta rijo sikomo ni cyacu gikwega imishumi madamu nyamakuru arya amavuba abashumba barutse cya 10 gara yose bikanzu ya joro wadoza gatunzi 10 ku 10 abamisi ko binumiye wecyo no gutewa itini gamagweja urashaka abasuti batari yo maura hirwa gasheja nubwo ramba twibagije urupango ntago turwamoneje ibitsina kumbuga ababyeyi ko turwa mabini ndemu yakeshe bashimira miriro kugahigoka jani gabura akareti kaza tireka inyama gashera kaza byerekarura ki hafi kurongorwa impundu ziravuga ngo kibazo no kibazo nica kumukombu zidi nka sawa mushobozi hey bizari ndisa no wagura game ashinjwa kwica umuziki ashinjwa kuvibura abesherwa gucoma gere kwa hamada kuki azamwa maroza razinga daniga afashije beshi makachi nitudakundana nitudafashanya mese tuzagera kuki
amanyanga mayeri yari miswe ba binadamu babaye gisuri buri wese ukavuga inde yikina rwose uba wumva ari uri mukuri showbiz imihanda yaranzwe yigira umwere niko kari sori igame yabaye amashyamba ni gute twisanza hariho turi igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba riringa ibyawe ko bihari twahize ubu turapfica igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba riringa ibyawe ko bihari twahize ubu turapfica
hey hey 2024 nabonye abamisi bazira amanyinya ahubwo amanigara kwegwa bakwegwa bazira kwigira abamenya niyo riporoje arafunga fiction zirabujijwe tubimenye Hollywood zizana itsoke naho twe turamenye ndagoyesha ati ngo harambo ese mucuruzi inkundi Kigali umwaka wa besto haza ababyara ububyara abagugirirane abijura arashirwa gushinyagurira umushinga wa Floriani niyo nzima Haruna yakirwa nk'umwami asoge kuri ya fam Kati tae kuwa mchu neje ngo yishe show ya wandi Tuchirao ya batu ya zeo na keve Yegu kanywe nande Esaba anusha makuru pete rubundi Afichina greeny Leka tujire demiri vya sank Umaka wawa teen 2025 sasa Ibiraje cyahindutse ni iki suretse yo kane yabaye gatano ya mashari ya ama video mwaka mushya ko mufite courage nubonye bo byinshi ari kugitangira na kataraza karaje video zivuguruye bona ama video simura mu niyo wagira nini ntiyaruti niyo wagira nini ntiyaruti ama nigara zitigitambo yikinane odeta batamo kasuka tingiyo dore genomo ucunguta kwamo Floriye n'igisamagwe umwaka watangiye buzuza arena Floriye so yakoze irihe kosa kuba atazi munyakazimana nasa kuva disa be batuma babari batwita ibihoni ngo bashaka birwota amasimbi bazabaha igiko nk'icyane yomi barabeshaga se mukuru wa Donis tayara mujyanye Kentucky uri mesaje Tanzania kwa rugo umucuruza bunduki Kayumba umurapa haryo wava Dar es Salaam cyangwa Berlin umuramyikazi wagisoza yisumbuye yerekeje Burkina nimushaka mu mwihorere uwabisamagweje ari hafi kuri umwe wujuje tatu mubiri ngo vesi tina byukuri abajene byagenze bite kicwani ko mbona hali sufuri ibyo muwa mwabiretse mukaza tugahiga ibiceri
amanyanga mayeri yari miswe ba binadamu babaye gisuri buri wese ukavuga inde yikina rwose uba wumva ari uri mukuri showbiz imihanda yaranzwe yigira umwere niko kari sori igame yabaye amashyamba ni gute twisanza hariho turi igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba riringa ibyawe ko bihari twahize ubu turapfica igame yahindutse siki turakubitana amapiki ishyamba riringa ibyawe ko bihari twahize ubu turapfica